But dear, maze 8 hours putting on this waist trainer. In a month of a gamma, it is so hard. Stegira how hard it is. Because kuvasa wemu, pakasawa mnana after lunch. Kastotu kama hudogo, waist trainer yo jijie mbulonjo. Olivoto olivalu tu ya nyechimala. Ujitereke, ulindo na kuluda kwa. Zinogata siga mati zisalolu buto. Era bantu bangi nnyo muzikutte bubi nga mulowooza gata esala olubuto era bantu bangi nnyo muziguze zokka ne muzeesiba nooba nga tofunye enjawulo. Gata y'abantu nga olubuto lwe luli wide oyagala lubeere snatched. Igoba oyagala akabutoko kabeere katini nnyo kabeere kafunda nnyo okusinga buli paati yonna ku mubiri gwo waist trainer oba ogyetaaga. Then n'abantu abalala balina okukozesa waist trainer omuntu ng'okimanyi wakazaala. Boba wakazala, boba nga tuwali wa C-section, nga you're not a C-section mother, boba nga tuwali wa achambe. Kanuka waist trainer katandi kirewo, kaba comfortable, teka jakulu miate lubuto, ate mina kanu onuanuma, no, tuwajia bifuna. Kali comfortable enough. Boba nga ochima nyo C-section mother, ngodi wa achiso. Waist trainer eri around, amantu wa singa jemuguze, inti muji gulo okuba kolako kumbuto za mubat. Yetaaga omuntu nga teyetaaga pressure nyingi ku lubuto lwe. Mukitegedde ate to gain that small tummy twetaaga pressure. Eno mukitegedde era nange eno waist trainer njambalidde ebbanga tuvudde kahuka nakasa kava eno. Mukiraba tuvudde eno ne tudde eno n'enzira wano. Bodda wano kitegeeza waist trainer ebeta kyakola ki tekyakutuuka ng'ogisuula. Nti kyetuba tunoonya ekole ki kunyweze omuntu wa C-section ekyo si kyetwetaaga oyinza okwedamaginga nga wakava mu ddwaliro. So take some time weewa obudde bw'omala okwewa obudde funa gata eri ey'okwetolooza beera ng'ogisiba mpolampola atalina ssente tukozese ttawulo. Mukitegedde naye nga gata wandibadde ogifuna ng'omuntu teyina buzibu by the way. Abantu bye bagamba suffocation minasisa ate kyazimbye zimbye kasita otwala sayizi nga si yo era ojjafuna amakudde naye bw'ofuna sayizi yo togenda funa amakudde. Mukitegedde nnamba eri mu bbayo mubale kumpagiri.